Young Tony. Young Tony. Young Tony. Young Tony. Yo, phinda twana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwe ukuthi Young Tony. Phinda kahle ngizwe ukuthi uthini. Young Tony. Phinda twana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwe ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwe ukuthi uthini. Young Tony. Phinda twana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwe ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwe ukuthi uthini. Young Tony, yo, Peter Twana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony, yo, nigga still have some to say ngizwa kahle, always talk about my name. Ukuhleba kuphela, ukuhleba kuphela, bebe bengegama lami ngizwa kahle. Bangitshela ukuthi wena ufokusa ngama ngisho mina ngizenza ngcono. Saba lama hater namaqhinga wabuzo ngenza ngikuhlula izolo. Namanje Ntwana useseseva kwama ngisho ngikhiphe number usesenomona. Hijack jackpot, Young Tony Ntwana ngiyakubona ngithole kahle namanje usafuna ingaze lo. Uvali isikapu sokungena ukhohle bokuthi ubalophethe ikhiya. Vuka Ntwana nyabona usalele zakhe khawa ngizwa ukuthi ngithini. Uvula indlebe ngizwa ukuthi ngithini. Isifebe sakho masikhuluma zakhe khe seze ukuthi ngithini. Manje ngizothi Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony. Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony. Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony, yo, Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony, yo, khathela majita njala seva kwami ngathi uchero qhoma ngombabo. Khathela izitha memezo makeba ngiyavangele mayiqhoma mayiqhoma zohlangana amabhuyo uJesu. Haleluya, haleluya, mase bovu kukhona yoyisona. Remember lesikhathi Ntwana ngitshela ngojere kanti yena bekaqhoma. Ngonoto ngenambobo, mayiqhu muhlale ukwazi ngiyayibhoboza. Beka lana Ntwana thina sebenza kanzima phule bread and the table emena nesifebe sami sayophola. Wena uzongibeka ungixoloze ngembobo kuba mina ngisekho lapho. Njalo le Ntwana zenza ngathi ziyabona ngishaye ispinning ezozange zibone utelele ugobo. Igcwale ngeround lapho. Yo, Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony. Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony. Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony. Phinda mzala ucingo lwakho lizwakale kahle ngizwa ukuthi uthini. Phinda kahle ngizwa ukuthi uthini. Young Tony. Yo, Phinda Ntwana ngizwa kahle ngizwile bathu team. Young Tony.